This is the story of my friend Angelina. Here I'm talking about the lost dreams of African youth who need the support to make this continent great.
Angelina. Angelina. Come sul mutima. Scende nubuzima. Twikanye mu kibura mwaka n'amashuri abanza akaba umwana w'umuhanga udasamara yahoraga mbwira ambarire inzozi amagana iyi nzira y'ubuzima ntitumenyeyegana mwarimu umwe watwigishaga ati bana mwumve ikiro cy'amahirwe kiruta bitanu by'ubuhanga muri kigiye kubona gishyigikira biragoye ngaho mwige mugerageze nanjye narutaga kuzaba meya Angelina yewewe Angelina
mwana wa mama we
Angelina
come z'umutima
come z'umutima
aya shende n'ubuze
shende Zima. Angelina,
and now I'm mama coming.
Angelina,
and where come Zumutima?
Come Zumutima,
when there's only one way.
Shade, no Zima.
Angelina yagiraga impano gucunga ruhago ntawamuhigaga yumvaga azayikomereramo ikamukiriza n'umuryango nako atagira ngo azaba nka Ronaldo cyangwa Messi atureho umutwaro wari ku muryango w'ubutindi nyuma y'imyaka cumi n'umunani mpuriye nawe ku gasoko ikoreye imizigo ya rubanda ubuzima bwabaye ingume hamwe n'abandi bana benshi bari bitezweho kuzadukiza z'amano zabo zarazimye babara ubukeye ndababaye aye wewe Angelina
Angelina
mwana wa mama Angelina
Angelina
come z'umutima
come z'umutima
aya
Shende nubuzima
Ewe Angelina
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 Ewe come z'umutima
Come z'umutima
Wende joni wowe
Shende nubuzima
Haba bana nako batagize mama Bakomanze hose mu misozi yose ngo itarano zabo zamureka bagasubizwa inyuma batanabahigaga bagahita ikimenyane ikene wabo mayi wacu n'amateka byateye agahinda ndirimbaga no karirimbo nimwite ku mudiho cyangwa ururirimbo mumva y'amagambo uri rubyiruko burya rukwiriye amaboko Tuve mu magambo tuzamura abato bacu Uyu musanzu ndawutanze mucyo dufatanye Udakunda abato ntazababeshya amajyambere Kandi ntugasuzuguru usanze habi burya ntiyabishatse Wenda ni Angelina yabona amahirwe yakaba yaguhatse Komera Angelina mama we
Angelina
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 Mwana wa mama komera
Come z'umutima
Komera
Shende n'ubuzima
Umba Angelina
Angelina
Angelina komera turi kumwe
Angelina
Ndakuzirikana
Come z'umutima Shende nubuzima Angelina
Wenda yari kuzutsindira ibitego mu mavubi
Angelina.
Wenda yari kutuburizo ngwara kwivuza hanze.
Angelina.
Wenda yari kugeza uyu muzika ku rwego rw'isi.
Angelina.
Wenda yari kutahura iryo reme ry'uburezi.
Angelina.
Wenda sinema yakabaye giya Philippines.
Angelina.
Wenda yari kutubwiriza Imana tugakizwa.
Angelina.
Akwiye amahirwe, akwiye amahirwe, tumuha amaboko.
Angelina.